You're my angel. You're my angel. Bakuwe kati, balite kati. Busaba choyo ya bakuwe kati. Njagala tukole family. Baby nga tuli babidi. Yegwaya ka like a diamond. Like a diamond. Yegwa manye vyange. Baby yegwa manye vyange. Sema like ankusaba. Malaika nkusaba uno mutima tulumya kuba gunkugabira. Ze malaika nkusaba fasani bine byokunsimbirika netugenda muwengula kubera nkisobola. Nzikakanye nkusomera buno butabo bwe basotula nkusomera. Baby nkubira kubera kumatira. Mazima wanzigalira mu mutima gumwe wanzigalira. Nayera ndi mugumu ndi matwale gumu beja nzomulangira. Ninze nunakuwa mpeta nakuteka kakaweta. Kaunteka kakaweta. Suvizo bula mugulu berera. Se malaika nkusaba. Se malaika nkusaba. Uno mutima tolumya kuba gunkugabira. Se malaika nkusaba fasani bine byokunsimbirika netugenda muwengula kubera nkisobola. Kusaba choyo ya bakuwe kati. Njagala tukole family. Baby nga tuli babiri. Yegwa ya ka like a diamond. Like a diamond. Yegwa manye vyange. Baby yegwa manye vyange. Se malaika nkusaba. Ze malaika nkusaba. Mutima tolumya kuba gunkugabira. Ze malaika nkusaba fasani bine byokunsimbirika netugenda muwengula kubera nkisobola. Te malaika nkusaba. Ze malaika nkusaba uno mutima tolumya kuba gunkugabira. Ze malaika nkusaba fasani bine byokunsimbirika netugenda muwengula kubera nkisobola.